Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, quel est Kabarouji Amen et Fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Alkamisare Noga et Jagom Lour Novembre, Hitani 2015, Diana Yandu Suki Midatawa et les maisons de la presse. Bamokon Jotun Nord, Kabarouji du Marway Galo. On compétitif wi do li tawé ko foti yimbe al udner kany en jalti kenya so julé dum won yimbe al medé heddibe bonana ngat nod aljumat jappi non deto hotel radisson to kanko hore julé do Ibrahim Boubacar Keita o yamaton on deto juldo li tawé dum won kambe lamu kobe sinbe do be ngadi do bamako do holi tindi wi yimbe al mabbe taton keddike dum won kasara nganno to hotel radisson gel to be do yimbe al tadofu be ngarbe fa mojjintina hono lawi terrain le leddi meden di on no bonanda yidi ngadiri aljumar jabbe non de wakkati joni o ministre ma kanya police nga malibe be gonde hokkindirde juude faabe je yalla hono be lohirto jaddin ko be le leedi ndi kanya yimbe el bombe sumbu gombe do bomako do ko litiwi de kanko do non ministre commune do kabaru fa bibbe malifu nara damal gotal ngel pre damal gotal no dirtede zabi uldu muhammed o holitiwi de wakkati joni o fa jeewe yello hebi jidi jam warta e nokko o fa anditebe jidi jam warta e nokko o sina gede de fuddake nokku goto sikirabdi wono kabaruji mawdi mi jogi non do bete hande di bismillah modon e hedade be kuliti wiide ko foti yimbe al udner kanya en jalti kenya so julie sakira meden heddibe dum wonon bonana ngado hotel radisson do kanko horejo leedi ndo hore makko o yama ton kede ko mobammi en do hen abada min jafata ko min joppata du be keba ko be dartata ko non kanko horejo leedi ndo Ibrahim Boubacar Keita o holliti kenya wakkati ndo mo julano do yimbele hono heddibe kasara ngano do bomako do aljumar jabbi non de nokku no dirtodo radisson blue sa yimo kanko horejo leedi ndo metta do sanne o halile bomaran ko o holliti wid nyaloma handen o hebbinta hala o wi sabi lando hawrin do jama o hono yimbele heddibe le o do kasara yo lando yobirbe ali jannaji yimbele hewbe du tawama li ngal do kawtal fa yottu yo hono gidraabe yimbele be bonandaay di ngada fewdu e mudum embe e be ngatuno ti sorte ngaji be jetti yimbele mabbe be sanne be kolliti wiide do abada be jafata kon yimbele ngabbe di do bonandaaji do dum warata fa don timma do hono kedjaado goto yimbele gollobe le otengel be kolliti wiide be do yimbele heddibe le o do kasara wakkati jono abada be jiggititta ben be fuddube daroto wakkati jono fa be kaba e jihadin kobbe do dum timmata do kanko horejo leedi ndo ibe ka hulita wedo bilini dum wono no mabbe njoyombe medaay ngaji be kolliti wiide kenya hon de do julde wadi do bomako do dum wono kambe lamu kobe sinu gombe leedi meden di holliti ndi wiide yimbe el mabbe taton keddikile o do kasara be bibe do yimbe el fungarbe leedi meden di wakkati jono fa mojjintina dum wono lawi terrain ngaji di le nokko o balde di tankobe nati do bomako do ko on wakkati hono bonandaay di ngatto hotel radisson to so be do yimbe el be keddile hen kede kanko nuddirtedo mamadou frankali keita o ministre dum wono commune do kabaru ha waluji leedi meden di ko halido hen do focci tango ousmane diko
Golidi be chinois en tata wona be chinois Rai Construction Corporation yo nyande alkamisar sappe jena lewru novembre ngari do bamako do yewde Dakar on nyande werte so torra ka wadande forrude e batu yubbe Dakaral hakunde Mali Senegal Exim Bank e CRCC bangal mo itingol lawitara hakunde Dakar e bamako batu mu an hanno wadde nyande aljumare watu 8h30 le ministère yawara e nanatundiral leedi meden fodore dogi e do be do ila jonali be ali adna wala fudu kibude mabbe dubi chapande joyi pati jegiten na torra yo anniya politikaku ndato marde yimbe waddude hoddibe waddude dinaji endududu bonnude neddaku ka dole men yo dental meden fewde e makka jama dentudo ana buri kulol e torra fu dole
Almani holli tiwide waran wallirde leedi meden di ko yata soldat sibe temede jeego e chapande joyom o do kabaru hokkama kenyon to Almani to kanko ministre commune do kabaru soldat sibe leedi Almani di kanko hokkidi do kabaruju o holli tiwide ko wadi o do golledu wakkati jono faabe paabo dum wono soldat en France kobbe fa kebano kabire jaddin kobbe gombe dum wono noddirtebe etat islamique be fa kebe famtade kede ko moba mi en do hen kanko ministre ngodo to Almani to commune do kabaru militaire ngabe o holliti wiide wakkati jono be ngaran tawdede e France on ti dalaji di jogi di le majjo Almani na hani hollitinde sud assemblée nationale fa ben dia yalla hono kaldale kawrangal hani tabirede le leedi meden di be kolliti wiide wakkati jono do Almani na wara wallude kabaru kaaki yimbe el casque bile gombe le leedi meden di micitede wiide wakkati jono be jogi soldat sibe ko yaa temdere chapande joyo gombe le ministre soldat se mabbe wobbe du ko yaata temedi don wakkati jono an leyi waldi union européenne de ebe balla armée mali o sekiraba do mbali nettri mi joju modo e halla men bembal andi gal mi noddirta phase facebook gal
tamani
ila bonanda yi ngadi aljumar jabbi non de do bomoko do wakkati joni do wonon police ngabe nations unies be kanye be mali be gonde hokkindirde juudo koni faana mabbe wakkati joni o do faabe yewtoto jiadin kobbe nati le bomoko fu e mangal mudu tagal mudu do be kollitiwibe ngara habude do woni yimbe le bombe sumu gombe do bomoko do kede kanko noddirte Olivier Salgado o yo jado kabaruji walde ministre de ko hali do hen
depuis vendredi
soir kiki fu min jaltan min jahamin loho yo don no yimbe le bombe sumbube le bamako fu e mangal mudu le lawi di furdu min jiltoto min puddan golle di le noga di yande min tilo yo le 7h bete honno min kolitir wakkati joni o ilande min nati le leedi ndi min bi minen lamu ko malibe min paboto wakkati joni o lugu gongol min bawa haldi don gol watta sabide sa di dum kabaru jam e deder no holitinde wittami den gonde golludi do golleji bamako fu e mangal mudu kanya badale bamako
e alentour
kanko ministre kumini do fabbe mali fu nara damal gotel deltira damal gotel no dirtedo zabi ould sidi mohammed do holiti wiide wakkati joni o faame hono jibbe jam kanye be jida jam le leedi nisna gede de fuddaake no ko gottete kaborde mudu le majjundo holiti wiide arme malo be gondi habude jiadin kobbe le tatteji di fu kede ko halido hen
aujourd'hui les gens connaissent
ande hande o yimbe be fan andito jaddi ko be ngoni dum wona le bangue lamu motto fa yottio do kaaji ifo rasde e wuddu leedi ndi fa yottio le baleri leedi ndi le baleri leedi ndi kanye le wuddu leedi ndi fo arme mali o hebi waawi be wakkati joni o min fu min bi hidu fa dabereji kebe le hen jeewe yalla hono gedde fu kaani dakirede nokku god faabe tete kaborde mabbe plateforme kanye sema be furdube kollitiwidi wakkati joni di do golleji jawne fa jeewe yalla hebe ngoni bonnobe
leedi ki sont contre la stabilité
ko fotirobe le tem dero dum woni yurobe le leedi central afrique malien ko be ngartube do be holitam wede wakkati jome e be gondi e famminede hono kabaru demal worri fa yottoyo no be kani marirde so be bami fa be demi be kebale hendu wakkati jono ko be kuntana ko he kal musaddaji mabbe le majjun holitam lanni be ngal do kawto dum woni suudu ministre humininde yimbe le njolari gombe le leedi meden di goddo ekintin golan hani wadde balde sappo kede kanko noddirte da madame Jenou Bounjay o yo horejo waldinde ko halido hendo focci tan Ousmane Diko
go hakkila an mo ifa sanne mina yome rewbe wartiraabe jewde Centrafrique joni woni arande ko ministere njola e Mali rentini men fa jangine men yodun jande walitingo bibbe jalo Mali ko remete ele Mali fu o golle wala rewba men be fa sanne nafaka go hakkilo yo ittude be rewbe e tumondirde juude mu en so ndomta dum hokkam fay rewbe wombe ga be joale Centrafrique be hakkilo heso fa buita wayde golle mina o golle yo famen natta e yimbe yalla miden keddoga ila men gari be rewbe gollata fay hunde kebata fay hunde nenno faawarde e ko nyaamete anatiidoribe Union européenne e gouvernement Royaume-Uni e leydi Suède ngoni paabatoobe studio tamani
sekraba jeyen lolu ne le réseau ngaji den puddirando sigaso dobe kollitiwido ko yaata yimbeele chapande nayo hono laamu kobbe fa yotto yo balé halana ne godde ton de kambe gondi hokkindirde hakkilaji wakkati jono no wattu wondi e wailtirade koni fa nangal do kawrital du wakkati jono faabe ciakale hen datidi jamarnde hani nangude lannibe odo ngal do kawrital hulitaawe do no walde humminide kabaru yiru were ha waluji le nokkuji di ndondi musaddaji di pinide kanye coopération allemande se ngurute ngardan faado se gudobe kollitiwide kanko noddirteedo Georges Togo o holitaawe do gouverneur kiddo do bomako do wakkati jono kanko lomtidi won neddo goddo kase noddirteedo Cherno Boubacar to seguto ni majjundo holitaawe do wakkande lomter de wadano ton de yambereji kewdi ngada amale fa yotta yaade dum won julde yibbe le mede keddibe kasar ngado do bomako do no noddirteedo radio son bulu le majjundo holitaawe dum won keddado ministre commune do kabaru kubeje le leedi meden di ana wonno to ngurute ngardan faado kuccala do holitaawe wakkati jono ko bankeji di kanye keso e pomoroy ko ngabi murter mu en balde tati ko jamarde fu mati ton be bidum wadi sababu du so yibele gollobe CMDT gombe ton be keba cioggu jobdiji mu en santiminiren faado burem dobe kollitiwide rewbe le doctor en ko yaata noga en joyom dum won kanye gondi e famine ton wakkati joni ono kani tedirade jonte pale fa yotta yade nyawuji nangobbi rewbe anto dum won nyawuji ciofedi le majjudu kon faana ngal gol do ekintin gol faabe kokka ben do hen hakkilaji lato do hen do dunki ande do debdi do gal musadaji UNICEF lanniba o do goldi won doctor or wonde to burem to holita wede gollo an hani wadde to ko yaata balde joyi sekrabe wolitinde wittan kabaruji moddi mi jogni on do bete hande libe bi kenya ko yaata yimbe le udinere kanyi en je so julo ye yimbe le mede heddibe otir radio so do wonol bonnana gannodo bomako do aljumar jabbi nonde kanko hore julo ndodu IBK o yama ton ono de do julde du wadi dor bamako do dum wono kambe yimbe le sinwa en gombe le leedi meden dibe kollitiwide yimbe el mabbe taton keddike bonandaji ganno to radio son to be do yimbe el taton furdube moddinobe dum wono datitere le leedi meden di ono ko bonanda yi ngatno aljumaade do bomoko do wakkati jono ministre ma kanye police nga malibe be gonde hokkindirde juude faabe jayal hono be kaani do hirade jaddin kobbe be jawdu hono be kaani nangirde yimbe le bombe sumbu gombe le nokko kanko ministre don ko minido kabaru faabe be malifu nara damal gotal jaltira damal gotal noddirte do zabi uldu sidi mohammed o liti wi wakkati jono fa jam e deedere warta le nokko o fa faame hebe jidi yalla jam ana wad le nokko kanye be jida jam be o widu sina gede de fuddake nokku got non tan so yimbe be cende secretary di wono no kabaruji moddi min jogi non do bete hande di ka fande kedde hedade honno andirdo no do e seeda yowtere meden de ana wodi